solo kuqange tolo thandaza. Khohlwa isolo kuqange tolo thandaza. Yonke into inexesha layo kuzotshintsha.